Uzuri wake umenishinda tabia, kila kipita nabaki tu kumwangalia. Nikitaka nimpe dhamira, anasema kama vipi taongea. Sarafina, Sarafina, Sarafina unanikusha Sarafina. Sarafina, Sarafina, Sarafina unanikusha Sarafina. Sarafina, 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 Sarafina.
The first time tulimit kwenye daladala moja, bada kushuka watch tukakaa siti moja. Na ukanipa mambo mune nikajibu poa, life kime kikatana paka ikawa inapoa. Nikasema da, huu ni uzembo, singe kwepo ninge bweka na umekwepo ni kutenge. We black beauty, mtoto cute, kila kuno na yopita wanya mwezi ni saluti. Okay, nikavuta pumzi kwa wewe manz, mana ninge kwa chaburi kwa Mungu pia ni dhambi. Nika kweta hey, upo cool, upo wet kama maji kwenye fridge, yani centigrade yet.
Uzuri wake umenishinda tabia, kila kipita namba kitu kumwangalia. Nikitaka nimpe dhamira, anasema kama vipi taongea. Sarafina, Sarafina, Sarafina unanikusha Sarafina. Sarafina, Sarafina, Sarafina unanikusha Sarafina. Sarafina, 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 Sarafina.
Yeah.
Mnyamwezi nisha data loyu manzi, kwake nisha kufa na moyo isha kufa ganzi. Masnichi macho kodo, lodi nikipita nae, mtoto nisha mwaidi ya kwamba nitakufa nae. Sarafina mama, unanikosha jama, kitungu unyanya kwako nimezama. Mina pepeta, pepeta, chakecha, 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 chakecha. Stami nisha mwambia, wewe ndo my butterfly. Hakuna mkate mgumu mbele chai. Naume, huyo mtoto ni balaa, kama ni mzuli ya swa. Kila mda na mizi, pindi sipa mona, anapenda ice cream, pizza na nyama choma da. Akinipa chance, sina muda na bicheche, nitampa na chotaka hata wakinyona bwege.
Uzuri wake umenishinda tabia, kila kipita namba kitu kumwangalia. Nikitaka nimpe dhamira, anasema kama vipi taongea.
Sarafina,
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 unanikosha Sarafina.
Sarafina,
Sara, Sara, Sarafina,
Sarafina.
Rock Gang
SK on the mix.